fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini? Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini?
Sema unachotaka na utaget. Sema unachotaka si unabanja na bazeng. Nina mkwanja hatuchezi na budget. Mama sito meni wacha na madent. Yeah. Asu juu chini kipata kaunga tuna shiba. Asu wanga bigi kufanga troza ni shida. Ye hufanya mimi nina sausa ujinga. Na mweka vifiti ya kitaka pizza na shiba. Reshe ni tausi, mwete hakauki. Duve ni masauti, pive ndani ya Audi. Live band tucheze Papa Wemba. Lazima maitha ye atanijenga.
Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini? Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini?
Misitaki uongo so, takusho kilicho kwa rohondo. We ujue kwamba na kupenda, sikuizi wa usema kulomboto.
Yeah, usiniache boo, nina form mingi usinpende jo pesa tu. Chum hadharani wade situ sake room. Vroom dani ya gari pigezo mamende doom. Shh, baby kinpate utakosa nini? Party party za brother shika half a mili. Ushenga ndani ya Prado ukawasha nini? Tausi ndege wangu unataka nini? Unataka nini?
Tausi kapenda mwewe, wasielewe borake mimi na wewe. Hadi milele unipende ni kupende, tufike kilele, kilele.
Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini? Tausi ndege wangu, ndege wangu wa fahari, ndege umekwisha mali. Sasa wataka nini?
Don't you go, no 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 no. Wendo chako wala moyo yo. Stay with me, I know how to love. Anything you desire you shall have, my love. Don't you go, no no no. Wendo chako wala moyo yo. Stay with me, I know how to love. Anything you desire you shall have, my love.